变态色。You will pluck again.
Lionize, baby.
Ningezama hadi chini ama ngekuwa ni tunda ningekula hadi ganda Dr. Malaba na jamini kila saa Zaidi ya msumeno ninakata bila meno Nipeni madalaka ni wapunguze vibaka Washua wenye nyota va pendeze Mlenike kama meza menge litapaka Demangwa lipotoloka lipoludo lishangaa Kidume siku jutia basi mbuze pewe kamba afunge wenye umbea Kama watu badili basi atawapa akili Fethi ulinitenda ila bado na kupenda Pedeshe wali kuteka nikabaki na teseka Daima mola nami umeludu menipata Sula nzuli kamdoli takulinda kama mbonu lipaka wanaibilisi Oh my god, ameshinda na mwenye I love you for real, nisikize na bofil Chukuli utani unawezo kanikil I love you for real, nisikize na bofil Chukule utani unawezu kanikili hey, I love you I need you I love you Nina Ben Nicky Benz Kiwa na we mpenzi Don't drive me crazy Milele ni kuenzi Penzi wino wabiki alifutiki kiula hisi Sote tuwe kalibu kama puwa na mdomo Kwenye pendo ndasimama kama kanumba na kifo Daima tupendane kama Michelle na Obama Tuwe na msimamo wa kitrump na magufuli Siwezi kukutenda eti kisuli nitenda Tazidi kukupenda vile siku zinakwenda Kusome kama kalenda Niliitwa underground superstar Nishafika na pokanyaga jukwani Wote wana shangilia furahi na zidikina Wote wana nililia Zawadi nilona Yo ni kukupa moyo wangu Hifadhi moyo wangu Ili tufike mbali I love you for real Nisikize na bofil Chukuli utani unawezo kanikil I love you for real Nisikize na bofil Chukuli utani unawezo kanikil I love you I need you I love you Wakati mpenzi mimi ulinikimbia Kajunia huruma Ila kwako mimi sitojutia hey, Roho yangu iliuma Wakati mpenzi wangu ulinikimbia Kajunia huruma Ila kwako mimi sikojutia hey,
Lionizer Ayo, I'm Buck Lady Yeah.